Olwaleero Uganda ekuza olunaku lw'abazira omulundi ogwasatu mu musanvu era emikolo emikulu gigenda kubeera mu maka ga pulezidenti agasangibwa Entebbe mu Wakiso. Olunaku luno lukuzibwa olw'okujjukira abantu abawaayo obulamu bwabwe mu lutalo lw'emyaka etaano olwaleeta gavumenti enaali mu buyinza. Abajaguzibwa kuliko abaali bannamagye n'abantu ababulijjo abakulira obwannaggwano mu lutalo luno. Minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Emmanuel Abalanda alangiridde nti olw'ekirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo mu ggwanga emikolo gigenda kuweera gya batono 25 bokka era gigenda kuweera mu maka ga pulezidenti. Ku mulundi guno bajaguza olw'okukuuma ebituukiddwako mu myaka 4 egya NRM gy'emaze mu buyinza n'okakasa nti Uganda esumuka mu byenfuna waakiri etuuke mu lusiro mawanga agatakyali mankuseere middle income status.